cha rushe stoshe nipo na chafu rondi boko na zungusha Dame we so fresh to get down tisho tuko na jasho na we ready to break down Zeti meri jua toto kali wa get high kesho simulie kuwa pombe si chai watu tupo high tunakata maji paka mshale kunywa kumwaga kama umelewa kalali bebe ni toto kali mina mfanya mboga sheshe limenoga na mtafuna bila woga watu tupo high tunakata maji paka mshale kunywa kumwaga kama umelewa kalali bebe ni mtoto kali mina mfanya mboga sheshe limenoga na mtafuna bila woga mama pima pima rekop rekop me I wanna sip that coco juice mama pima pima rekop rekop me I wanna sip that nazi mama pima pima rekop rekop me I wanna sip that coco juice mama pima pima rekop rekop me I wanna sip that nazi sina vimanya vira hufu ziko tata pochi tele fedha sani kujishasha boilo rakweza emberiti na mataka ngeza siki pili pili rihoho rima la kakla wakubabu butters up pandishe bzuka now newe now newe tukishtuka kumekucha hudumu tafadhali konzo ngeza glasi zenzi kwa tamira mala kupiga maflash watu tupo high tunakata maji paka mshale kunywa kumwaga kama umelewa kalali mbili tutu kali mina fanya mboga sheshe limenoga na mtafuna bila mboga watu tupo high tunakata maji paka mshale kunywa kumwaga kama umelewa kalali mbili tutu kali mina fanya mboga sheshe limenoga na mtafuna bila mboga mama